Yeah, the kinza. Ha 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 ha. This is Cobos is calling the Kosha Gale, where Yamilaning the Fika Kanye Kanye Nyanga Yonka, Sandy Shaman is Chassele, where Tini Glamma Quengue, Asamu Telelana no Puti Abatala, say Flesh and Fiki Lab, Shangi Chin is Mongele, Quayeneko, Naba Corning. Ngoli ndingolile ndingolise ilizwe nditshwa manzi ndata kuwa ngoliswe kwale lizwe ledimoni ndiphila phantsi kwezinye isiganeko ndifuna ukwazi ukuba ngubani waza nomeka la abintensika phakathi kwentliziyo ndibashiye bezibhizi chicken peace bazozitya ngokwabo njani siphukuphuku zaselalini ezilayithi ndithe kuzomazize zizonqula Malangacha, matangacha, ziacha, sagaliacha.